je omome sinamu zisumori kure ni hare hare kate iboba ise yepo turi kume zamu kamase ngajera hakuja nimo numba amashwi harimanyo ngorera ambira kwinzi itanyumba ariko numu henda bana harabandeba hakuja kandi nabo banyuze muri nyanja wicuka oya satani wimbiganya oya sigaho inzira n'inyama te mbibinyereka byose nibari izindare zitonoma n'ukuri ziraziritse oya winteri ubwoba ngo nsubire muri Egiputa oya winyongorera ahubwo ndajya mbere kandi nizikuru urugendo nzabisoza amahoro umuhigo rero ari muri njye ntabwo bamufitiye yagutsinze gitega shakira ahandi wicuka oya satani wimbiganya oya sigaho inzira n'inyabake mbibinyereka byose nibari izintare zitontoma n'ukuri ziraziritse oya wintera ubwoba ngo nsubire muri Egiputa oya winyongorera ahubwo ndajya mbere kandi nizikuru urugendo nzarusoza amahoro umuhigo rero ari muri njye ntabwo bamufitiye yagutsinze gitega shakira ahandi
Yarumvise eri ugwe asengaga winyo borera au kona jambere kanibise yekururu jenonzaso za mahoro kuma mingwarera rimuri jenda kwa wangu fitie jagu tinze jiteka shachira handi wishuka oya satani wendeganya oya sigao izira ninyaba jende penyere kambyo selibari izinarezi towa noma nukuri ziru zirite oya winderu koma ngonsumire ngure jiputa oya winyo ngorera au konda jambere kanini siye kururu jeno nzansu osa mahoro kuma mingorera rimuri jenda kwa wango fitie jagu tinze jiteka shachira handi wishuka oya satani wendeganya oya sigao inzira ninyaba jende penyere kabyo selibari izinarezi tonoma nukuri zira zirite oya winderu koma ngonsumire ngure jiputa oya winyo ngorera au kona jambere kandinise kururu jeno nzansu osa mahoro kuma mingorera rimuri jenda kwa wango fitie jagu tinze jiteka shachira handi oya winyo ngorera au kona jambere kandinise kururu jeno nzansu osa mahoro kuma mingorera rimuri jenda kwa wango fitie jagu tinze jiteka